bad shit music. Kanali Dizzy, the rhyme trio.
Nikisanga rifu, hakuna za sababu alafu najenga bifu. Wanakula mata na bado watakatifu. Nikisanga rifu, hata pendi mechi bado wanacheza rafu. Nikisanga rifu, nakesha tu kama popo. Asaka dona elimu yitimu kwa yohu. Kutoma kwenyewa, kukesha mwewe mtoto. Nikisanga rifu, pia hazina foko. Kiyo ujajipanga na klipu zote ni loko. Nikisanga rifu, atugimisi na matoko. Nikisanga rifu, ujo mtoto ufuki. Kiwa na esime na mana dabu na uki. That's why tunapige saluti kurutu ki. Nikisanga rifu, meli haitigwi yeki. Nasanga rifu, rege haina hendi breki. Nikisanga rifu, tupo sire na kucheki.
You're waiting for the rain to fall. Needed help, but you wouldn't call. Never really been in love before. Never realized what your heart was for. Gave yourself to folks that just don't care. Can the silence people everywhere? But hold my breath till you're dead on the wall. It's like I'm waiting for the rain to fall.
Utapaka upepo rani. Kumbe hao wasaga no kina manga na mani. Nikisanga rifu na cheti sipati kasi. Tunapenda china tunaogopa kwa wazazi. Konga nyoyo kwa kiemu ni yete shani. Nikisanga rifu kamulize hata disi. Chaswa na manjale pande hizi kutabizi. Nikisanga rifu tunapanga tumabizi. Nikisanga rifu kweli kiemu inachenji. Ipa pumbango bongo movie mapensi. Nikisanga naga kashikiwa chalia suga. Tunajua penye hata wakurunga.
You're waiting for the rain to fall. Needed help but you wouldn't call. Never really been in love before. Never realized what your heart was for. Gave yourself to folks that just don't care. Can the silence people everywhere? But hold my breath till you're dead on the wall. It's like I'm waiting for the rain to fall. Hold my breath till you get dead on the wall. It's like I'm waiting for the rain.